Sena walma mobulu kono siraw kan munu falen be su ni bolimafɛn kɛlɛminɛw jeninenw na Sudan ka ba caman b'a ɲini ka tɛmɛ General Mohamed Abdam Daglo ka kɛlɛcɛw jɛkulu FSR ka muguci kɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Himiti ani kɛlɛbolo min ɲɛmɔgɔya bɛ General Abdel Fattah al-Burhan bolo min bɛ fanga la kabini u ka jɛ ka baara kɛra san 2021 na. Cɛ fila ninnu minnu daminɛna sisan kɛlɛ ɲɛnamaya la ka kɛɲɛ ni dɔnnikɛlaw k'a fɔ ye olu bɛ to tulo gerenya na kɛlɛ dabila welekanw na minnu tɛ ban hali waati dɔɔni kɔnɔ walasa ka dugudenw bɔ ye. Fɛn bɛɛ n'a ta denbayakuluw sera ka boli kabini kɛlɛ daminɛna sigiridon ka nafa sɔrɔ lafiya surunin na a ka ca la waati min ye kɛlɛcɛw ka marifa dɔɔni kokura walima ka sira damatɔw wuli sababula u b'aw kɔnɔ.
Sudan's Ministry of Health Emergency Operations Center reports 270 people have been killed and more than 2,600 people have been injured. Tragically, three workers from WFP have also been killed.
Moba kelen keme shegi ni ko jogina wa dokotrew bebe segin okan. Jeteminé ti se ka dakan baw kelero fratika bu. Mo chama fagalen ni jogino masoro folo. Khartoum dugu kono atese ka don. Hali bi jɔn bɛ min mara baw ɲagami bɛ fan bɛɛ ani kunnafoni tiɲɛni bɛ boli bɔlɔlɔ sanfɛ.